واشنطن لانتا فك الصومالي إذا عد في أو وات كده جيستان موجودها جاجابني هيرك كيف ميدا إم قالوا إن فقار عالم كورن واحد نقدر جيستان بوجن في أو الصومالي دات كام. صباح ونكسن دقيس تل دمانتي بملك استو أجوكتان وأروح لما إثنين كوي تبانك بش جنوري سنة كلاوضو كوني كوي لواتنك ساعد أفريكا دبري والحدي يبركي أروح لما واشنطن وطبانك يبركي هبينم إذا عدا ساكي عالم كو حايدين سو جيدني يسهر عيد لنور يعني وفلسطين أحمد إيمان
tirsan labada gol ee baarlamaanka ayaa waxay aad uga xanaaqeen madaxweynaha inuu ku tirtirsiyay taageerayaashiisa in ay faragelin ku sameeyaan xud bixintii ay ansixinayaan baarlamaanku taas oo sababtay in mark taageerayaasha Donald Trump ay gudaha u galaan golaha shacabka dadna ay ku dhinteen dad badan ay ku dhaawacmeen marka taas ayaa carada keentay
kaas waxa uu ahaa gariiqan amin haaruun oo faahfaahin ka bixinaya xilka qaadista xildhibaanada dimuqraadiga la beegsanayaan madaxweyne Trump warbixin ayaan idin kaga haynaa qodobada kale ee daacadeen ku maqli doontaan waxa kamid ah burburka diyaaradii Malaysia iyo meedadkii dadkii saaxnaa oo la helay wadamada Jarmalka iyo Belgium-ka oo qeyla dhaan xanuunka COVID-19 ku aadan ay ka soo yeertay shirkii wadamada Masar Sudan iyo Ethiopia oo xaalad adag galay iyo qodob kale marka hore sawirkii caalamka waxa inoo haysa Sahra Ciidlanu
mahadsanid falastiin cusbitaalada dalka britain ayaa lagu soo waramaya inay wajahayaan xaaladii abid ugu darnayd inta la xusuusto taariikhda hay'adaha caafimaadka ee dalkaasi saraakiisha caafimaadka ayaa xadii shalay ta soo saaray digniintii ugu weynayd ee tallaabooyinka la doonayo in lagu xakameeyo xanuunka coronavirus madaxa caafimaadka ee gobolka england ayaa sheegay in qof kasta oo iyadoo aanay jirin sabab daruuri ah uu la kulmayo haddana booqda ehel iyo asxaab aanay guri ku wada nooleyn uu qayb ka yahay silsiladda khatarta ee xanuunka faafinaysa kuwaasi oo halis gelinaya caafimaadka dadka nugul amaba xanuunada hore u qabay oo coronavirusna uga sii darayo hawlwadeenada caafimaadku waxay sheegeen in magaalada London iyo magaalooyin badan oo ku yaala koonfurta gobolka England ay xaaladdu faraha ka baxday iyadoo tirada dadka u dhintay coronavirus axaddii shalay shaaca laga qaaday ay kor u dhaaftay 80,000 oo qof tiradaasi oo marka la barbar dhigo intii dalkaasi kaga dhimatay dagaalkii labaad ee dunida oo ahay 10,000 oo qof ay 7 jeer ka badan yihiin dadka u dhintay COVID-19 tirada dhimashada ee maalinlaha ayaa la sheegay inay ka badan tahay 1,000 qof madaxweynaha dalka Malawi Lazarus Chakwera ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay heerka xanuunka coronavirus uu ka marayo dalkiisa iyo habacsanaan uu sheegay inay ka muuqato sida aanay dadku diyaar ugu ahayn ka hortaga xanuunka Mr. Chakwera ayaa xalayta ku dhawaaqay inuu soomayo 22 cisho oo ka bilaabmaya isniinta maanta si uu dalkiisa ugu duceeyo inay ka samato baxaan xanuunka qaaradaha iskaga gudbay ee COVID-19. Saraakiisha caafimaadka dalka Malawi ayaa sheegay in xaaladda xanuunku ay si baaxad leh kor ugu kacday ilaa maalintii Khamiistii la soo dhaafay iyadoo tirada dadka uu soo ridanayaana ay 3 jibaarantay maalintii. Sabtidii oo kaliya ayaa la diiwaan geliyay in ka badan 318 qof oo xanuunku soo ritay, kuwaas oo 12 ka mid ahi ay dhinteen. Axaddii shalay ayay tiradu gaadhay heerkii ugu badnaa ee maalin kaliya la diiwaan geliyo tan iyo bishii April ee sanadkii 2020. Madaxweynaha oo marar badan meelo fagaare ah ka sheegay digniinta foojignaanta xanuunka ayay dadka siyaasadiisa dhaliilaa ku tilmaameen in tallaabooyinka loo baahan yahay si xanuunka looga hortago ay ka badan yihiin soon iyo duco.
Hadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warkii caalamka nala socodsiinaysay.
Subax wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowna ee shirka saddex geesoodka ah ee dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia ayaa galay xaalad cakiran mar kale kadib markii ay gaari kari waayeen heshiis ku aadan xiisadda biyo xireenka Ethiopia warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnooni
wadaxaajoodka u dhexeeyay dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia ee ku aadan biyo xireenka Ethiopia ayaa mar kale galay xaalad cakirnaan ah kadib markii saddexda wadan ay isku waafiqi waayeen qaabka loo sii wadayo wadaxaajoodka u dhexeeyay shir ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda iyo waraabka ee dalalka Masar, Suudaan iyo Ethiopia ayaa lagu eegay natiijooyinkii ka soo baxay shirarkii ugu dambeeyay oo ay shir gudoominaysay dowladda Koonfur Afrika. Sidoo kale shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa kormeerayaal iyo khubaro dhinaca sharciga ah oo ka socday Guddiga Midowga Afrika. Sida ay sheegtay warbaahinta dalka Suudaan, xukuumadda Khartuum ayaa xaqiijisay intii uu socday kulanka in ay diidan tahay qaabka loo waday wadahadalka iyo in loo kala qaybiyo heshiiska biyo-xireenka Ethiopia marxalado kala duwan. Waxa ayna dalbatay in la gaaro heshiis rasmi ah oo ku aadan dhammaan arrimaha la xiriira biyo-xireenka Ethiopia. Wafdiga Suudaan ayaa sidoo kale dalbaday in Midowga Afrika kaalin wax ku ool ah oo hoggaamineed ka qaato waanwaanta laga dhexwado dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia. Bayaan ka soo baxay xukuumadda Khartuum oo uu ku saxiixan yahay wasiirka waraabka iyo biyaha ee dalka Suudaan ayaa walaac ka muujiyay soo noqnoqoshada dhibaatooyinka biyo-xireenka Ethiopia, kaasoo sababi kara burbur ku yimaada xarumaha biyaha ee caasimadda Khartuum. Dowladaha Masar iyo Ethiopia oo qoraallo gooni-gooni ah soo saaray ayaa ku tilmaamay diidmada Suudaan ee qaab-dhismeedka wadahadalka in uu yahay carqalad cusub. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa ku sheegtay war saxaafadeed ay soo saartay in Masar ay xaqiijisay intii uu socday kulanka in ay diyaar u tahay inay gasho wadaxaajood dhab ah oo wax ku ool ah si loo gaaro sida ugu dhaqsiyaha badan heshiis sharci ah oo ku saabsan shuruucda buuxinta iyo ka shaqaynta biyo-xireenka Ethiopia. Waa in la fuliyaa go'aanadii ka soo baxay shirarkii garawadeenka uu ka ahaa Midowga Afrika bilihii la soo dhaafay, waana in xoogga la saaraa sidii loo xaqiijin lahaa gaarista danaha guud ee saddexda dal, ayaa lagu yiri war ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Masar. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa hoosta ka xariiqday shirka inuu ku guuldareystay inuu gaaro wax horumar ah sababo la xiriira is-afgaran waaga ku saabsan sidii dib loogu bilaabi lahaa wadaxaajoodka iyo qaabka la xiriira maaraynta geeddi-socodka gorgortanka. Dowladda Ethiopia ayaa dhinaceeda ku sheegtay bayaan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda in xukuumadda Addis Ababa diyaar ay u tahay sidii xal looga gaari lahaa xiisadda biyo-xireenka, balse Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in Suudaan ay ka soo horjeysatay qaabka uu shirka u socday, taasoo ah baytiri caqabad joojin kara waanwaanta. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Koonfur Afrika oo war ka soo saartay shirka dhexmaray wasiirada arrimaha dibadda iyo waraabka ee dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia ayaa sheegtay sida ay uga xun tahay in natiijo wax ku ool ah uu ka soo bixi waayey kulanka. Waxa ayna tilmaantay in ay warbixintu u gudbinayso madaxweynaha dowladda Koonfur Afrika oo haatan ah gudoomiyaha Ururka Midowga Afrika. Midowga Afrika ayaa lagu wadaa in go'aano iyo tallaabooyin kale uu qaado si xal loogu helo xiisadda biyo-xireenka Ethiopia ee wabiga Nile. Dowladda Koonfur Afrika oo hadda ah gudoomiyaha Midowga Afrika ayaa rajaynaysa inay soo afjarto khilaafka u dhexeeya dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia, iyadoo ku adkeysanaysa in xal waara ay u raadiso biyo-xireenka Ethiopia oo soo jiitamayay tan iyo sanadii 2011. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dadaalo lagu doonayo in mar kale lagu soo golo joojiyo madaxweynaha xilka uu ka sii dhammaanayo ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka socda Kongareeska Mareykanka. Xildhibaanada aqalka wakiilada ee kasoo jeeda xisbiga Dimuquraadiga ayaa sheegay inay golaha hor keenayaan muushin xilka qaadis madaxweynaha lagu sameeyo. Muushinkan oo kadibna u gudbi doona aqalka sanadka ayaa la filayaa in la keeno Isniinta maanta ah. Sahre Ciidla Nuur ayaa faahfaahin arrintan ku saabsan inoo haysa.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka oo ay wax ka yar 10 maalmood uu uga harsan yihiin muddo xileedkiisii 4 sano ahaa, ayaa mar kale wajahaya hanjabaadda maamuska xayuubin maalmaha uu haray lala beegsado, kadib markii lagu eedeeyay inuu u baaqay taageerayaashiisa, kuwaasi oo maalintii Arbacadii ayna dhaaftay xoog ku galay xafiisyada Kongareska labada aqal ee wakiilada iyo sanadka ay ku shiraan. Xildhibaanada xisbiga Dimuquraadiga kasoo jeeda ee ku awoodda badan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegay inay haystaan in ka badan 180 mudane oo isku raacay in madaxweyne Trump lagu soo oogo dacwad ka dhana haddii lagu helana maamuuska lagaga xayuubiyo. mudanayaasha xisbiga dimuqraadigu waxay xilka qaadista madaxweynaha u cuskanayaan qodob dastuuriya oo ah qodobka 25-aad ee kaabista dastuurka, kaasi oo dhigaya in haddii madaxweynuhu uu xilkiisa si habsamiya u gudan kari waayo, xilka laga qaado laguna wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka. Haddaba garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota ayaan wax ka weydiiyey sharcigani inuu qabanayo madaxweynaha haatan xilka kasii degaya iyo weliba suurtagalnimada in 9 maalmood ay u haray Donald Trump xilka laga qaado.
Xubno badan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka, gaar ahaan xubnaha ka tirsan golaha Kongareska ee dimuqraadiga, ayaa waxay aad uga xanaaqeen madaxweynaha inuu ku tirtirsiyey taageerayaashiisa in ay maaragtay ay faragelin ku sameeyaan codbixintii ay ansixinayeen baarlamaanku, taas oo sababtay ama kaliftay in maaragt taageerayaasha Donald Trump madaxweynaha hadda xilka haya ay gudaha u galaan golaha shacabka, dadna ay ku dhinteen, dad badan ay ku dhaawacmeen. Marka taas ayaa carada keentay. Marka waxaa ugu goodinayaan inay xilka qaadayaan oo ay xilka qaadis mar labaad ku soo celin doonaan madaxweyne Donald Trump, taasoo ka dhigi doonta Donald Trump madaxweynaha keliya ee taariikhda Mareykanka 2 jeer in xilka laga qaado golaha shacabku u qaaday. Arrintaas ayaa socota, waxaana inay maantaba ku bilaabaan oo isla markaana isagoo muddo gaaban u haysan tahay hore loo soo gudbiyo lana keeno baarlamaanka oo dhan fadhigiisa socod loogu qaado ayay ka shakeen hadda.
Marka articleka ama wax ka bedelka 25-aad bay cuskanayaan, qodobkaasi sida uu dhigayo waa in madaxweynuhu uu gudan kari waayey waajibaadkiisii shaqo iyo xilkii uu dalka u hayay, taasina markaa ay ku riixayso inuu hawsha u wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka. Marka ma jirto sababo caafimaad ama sababo muuqda oo Donald Trump loo oran karo xil gudasho la-aan buu ku jiraa xilligan? Marka in taageerayaashiisu soo baxeen oo ay wax burburiyeen oo hanti qaran ay faraha la galeen oo aan dad shicibe loogu talagelin, ma ka tarjumi karaa sharci ahaan qodobkaasi in lagu beegsado?
Waxay cuskanayaan shaksiyaadka arrintaas ku dooday, waxay cuskanayaan in madaxweynuhu waa runtaa xanuun ma jiro hadda la arko oo uu shaqadiisa la gudan waayey, laakiin si ula kac ah inuu shaqadiisa u gudan waayey uuna ku xadgudbay awooddiisii iyo maaragtay kursigii iyo masabkii uu fadhiyey markii uu ugu yeeray taageerayaashiisa in ay xoog wax kaga bedelaan doorashada dalka oo si maaragtay nabadgelya u dhacday, in loo farageliyo hay-ad kale oo dastuuri ah oo hay-adda cilmi dejinta sharci dejinta, taas ayay u arkaan inay tahay arrinta keenaysa in qodobkan loo cuskado 25-aad ee dastuurka dalka Mareykanka.
Rajayntaleg baa laga qabi karaa hawshan xisbiga dimuqraadigu aqalka hoose kasoo bilaabeen inay sanadka ku hirgasho?
Sanadka inay ku hirgasho runtii uma badna, waayo waxaa loo baahan yahay 3 meelood oo 2 ayaa loo baahan yahay, taas oo xisbiga dimuqraadigu aysan heli doonin xataa markii la gaaro in 2 senator ee gobolka Georgia laga soo doortay in la dhaariyo. Laakiin waxaad moodaa inay maaragtay iskuday ay sameynayaan waa arrin carqaladeeda yeelan karta. Dadka qaarkoodna waxaba soo jeedinayaanba in aan durba lagu bilaabi doonin dacwada golaha sanadka la geyn doono ee la sugi doono 100 maalmood ee u horeysa intay ka dhammaanayso. Laakiin taas lafteeda weli waxay noqonaysaa in Donald Trump iyadan ahayntiisu ay hadayso xukuumadda cusub, taasna inaysa xukuumadda cusub ku faraxsanaynaya ka muuqata hadalkooda.
Madaxweyne Trump ayaa ka biyodiiday in lagaga adkaaday doorashadii dalka Mareykanka ka dhacday 3-dii bishii November ee sanadkiina dhaafay, isagoo sheegay in doorashada lagaga shubtay. Trump iyo mas-uuliyiinta u qaabilsan ololaha doorashada ayaa maxkamada dhowra u gudbiyey dacwadaha doorashada, balse dhammaantood wax natiijo ahay ugama soo kordhin xisbiga jamhuuriga. Mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga jamhuuriga ee u codeeyey Donald Trump ayaa xaraaqoodu cirka isku sii shareeray toddobaadkan markii doorasho ku celisa oo loogu tartamayey 2 kursi ee kasoo gala gobolka Georgia aqalka sanadka ee Mareykanka ay xisbiga dimuqraadigu ku guuleysteen, waxaana ay labadaasi mudaneh tirada aqalka sanad ee labada xisbi ka dhigaysa tiro isleeg oo 50-50. Arrimahan xasaasiga ah ayaa ku soo beegmay xilli ay Washington isku diyaarinayso xil wareejinta iyo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay Joe Biden.
Mahadsanid Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay.
Haatana Kanada, gobolka Quebec ee dalka Kanada ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii, kaasi oo lagu xakameynayo isku socodka dadka iyo ganacsiga. In ka badan 20 qof oo dhigayay dibadbax ay kaga soo horjeedaan bandowdaasi ayaa la ganaaxay, sida uu sheegay afayeenka booliiska gobolkaasi. Haddaba wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Cismaan Xuriye Cali oo loo yaqaano Cismaan Montreal oo uu kula xidhiidhay khadka telefoonka ee magaalada Montreal ee gobolka Quebec. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey waxa keenay bandowgaasi.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Gobolka Quebec, magaalada Montreal, waxaan deganaa 32 sano, waxaan iskuun 1989 soo degay, 10 caruur ay ugu dhalatay oo meesha aan ku aroosay. Waxaan ahaa dadkii ugu horreeyay oo yimid ilaa haddana degan markay Cismaan Montreal, sababtaas ayaa laygu bixiyay magaca maadaama aan dadkii ugu horreeyay meesha degay ilaa haddana degan. Gobolka Quebec waa gobol aad u weyn, Faransiisa looga hadlaa, inta kale Canada waxaa looga hadlaa Ingiriis. Gobolka kaliya oo looga hadlo waa afka Faransiiska. Wallaahi cabaar waa deganaa, ha yeeshee cudurkan saameynta waxaa keenay in gooni looga xiro gobolada kale. Waxa waa ilaa hadda waxaa loo arkay Quebec inay tahay gobolka ugu badan oo cudurka uu saameeyey, taa oo keentay isdhexgalka ay isdhexgalaan sababtoo ah Faransiisku waa ka duwan yahay gobolada kale, si fiican ay iskugu tagaan siiba waqtiyadii Christmaska iyo hadda New Yorka, baarakiyaa furnaa, makhaayadihiyaa furnaa ee la fadhiisanayay, gobolada kale way xirnaayeen. Marka cudurkii ayaa kuwasgareeyey in la kala xiro, because cudurada inay Quebec ka yimaadeen inay gobolada kala keenaan lama rabo. Waxaa jira oo kale qayb ka mid ah gobolka Quebec oo ku taala magaalada Ottawa gudaheeda oo la yiraahdo Gatineau ama Hull, waa meesha baasaboorada inta badan laga qaato, dadka travel documentiga baasaboorka qaadanaya. Buundo ayaa u dhexeysa meeshaas Quebecta ah iyo Ontario. Buundadaas habeenkii laga bilaabo 8 wax gudbi karo dhinaca kale gudbi kara ama wax soo gudbi kara ma jiraan, way kala xiriihiin.
Waa tahay Cismaan Montreal, waxaad iga warantaa marka bandowga goormuu bilaabanayaa, goormuuse ku eg yahay dadka iyo socodkana sidee buu ku saameynayaa?
Bandowga waxa uu bilaabanayaa habeenkii 2 saac, wuxuuna ku eg yahay 11:17 oo subaxnimo. 2 saac oo habeennimo waxay ka dambeeya qof banaanka u bixi karta ama business furan ama taxi socda ama qof lugeynaya ma jiro magaalada, waa la kala xiray. 2 saac ka hor waxaad doonto waa soo iibsan kartaa maalintii oo dhan, laakiin habeenkii 2 saac laga bilaabo banaanka muu soo bixi kartid.
Waa tahay, waxaa iga warantaa marka Cismaan, haddii dadku ay ka degac adeegaan oo bandowga oo dibadda ay u baxaan, maxay tahay waxyaabaha amaba ganaax ay la kulmi karaan?
Haddii dadka banaanka u baxaan ay dhiga adeegaan, waxay ka dambeeya 2 saac ilaa 12 saac oo habeenimo inta u dhaxaysa. Qofkii banaanka lagu qabto waxaa la siinayaa ganaax ah $1,500 ilaa $6,000, waxa ay ku xiran tahay booliiska markaa ku qabtay sida uu wax kuu siiyo tigid. Waxa kale oo loo ogol yahay oo keliya inay banaanka u baxaan dadka shaqa kambani ama wasaarad ama meel caafimaad ama meesha coronaviruska ka shaqeeya, haddii habeenkii baxayaan inay warqad ka sitaan meesha ay ka shaqeeyaan, saacadda ay gelayaan iyo saacadda ay kasoo baxayaan ay ku qoran tahay.
Ugu dambeyntii waxay iga warantaa bal soomaalida gobolkaasi Quebec guud ahaanba aada ayay maaragtay ugu yar yihiin, Montreal magaalada aad degan tahayna sidoo kale. Iga waran soomaalida ilaa iyo inteeba lagu qiyaasaa gobolkaasi degan?
Quebec City soomaali way degan tahay, reer koonfur way ku yar yihiin, macnaha soomaalida dhinaca xamar ay ka yimaadaa ama waqooyi ama gobolada kale oo soomaaliya, waxa u badan dadka Jabuuti ka yimid oo luqadda Faransiiska ku hadla. Gobolka la yiraahdo Quebec waxaa looga hadlaa luqadda koowaad waa luqadda Faransiiska. Marka soomaalida kale way yimaadaan, wax yaray deganaadaan, Faransiis in lagu hadlayo markay arkaan way kasii guudaadaan gobolada kale oo kala yimaadaan. Marka soomaalidu way ku yar yihiin, ilaa iyo 200 ilaa iyo 300 ama 400 aa lagu qiyaasaa magaaladiyaasi weyn laysma arka soomaali ahaan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Ingiriiska ayaa 7 ka deerinaya xaaladda COVID-19. Wadamada Jarmalka iyo Beljiumka ayaa iyaguna hadda qaylo dhaan diraya. 40,000 oo qof ayaa xanuunkan u xijaabtay dalka Jarmalka, halka Beljiumkana 20,000 oo dhimasho ah. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa ka digtay inay xaaladdu kasii dareyso iyadoo la sugayo in mashruuca talaalka dalkaasi la wada gaarsiiyo. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, ayaa warbixinta London nooga soo diray.
hay'adaha caafimaadka ee dalalka Jarmalka iyo Belgium ayaa sheegay in xanuunku maray meeshii ugu darnayd Berlin waxay ahayd caasimadii ugu horeysay ee xayiraado cusub oo waddanka lagaga soo rogo tan iyo intii xanuunku dib uga bilowday dalkaasi boqolkiiba 80 in ka badan sariiraha la dhigo dadka aan iskoodu neefsan karin ayaa iminka buuxa Jarmalka ra'iisul wasaaraha Angela Merkelna waxa ay sheegtay in aanay xaaladu sidan ku sii socon karin ilaa dhamaadka bishan dalku waxa uu ku jiri doonaa bando waxaana dhici karta in la kordhiyo muddada haddii xaaladu sidan ay ku sii socoto meelaha xanuunku ugu daran yahay Jarmalka dadku ma socdaali karaan in ka badan 15 kilometer haddii aanay jirin sabab muhiim ka dhigaysa dadka dalka ka soo gala meelaha khatarta xanuunku ku yahay waa inay keenaan laba shahaado oo muujinaya inaanay xanuunka qabin shan caalamaan la waa inay guryahooda ku jiraan kalkaalisadan caafimaad oo ka shaqeysa dhakhtar weyn oo ku yaala magaalada London waxa ay sheegtay tan iyo intii ay shaqada bilowday in aanay daweyn amaba aanay ilaalin dad ay xaaladoodu sidan u liidato khaatiyan ayaa dadkii shaqaalihii caafimaadka iyo dhakhaatiirtiiba taagan yihiin ayay tiri dhammaan dhakhtarada yurub waxay ka digeen in haddii cusbitaaladu buuxsamaan arrinku sidan ka sii xumaanayo waxaana jirta saameyn maskaxeed oo xanuunkani ku reebay kalkaalisooyinka iyo dhakhtarada dr maxamed caydiid hurre waa dhakhtar soomaaliyeed oo degan magaalada sheffield oo ku taala waqooyiga dalka britain saameyntaasi ayuu iga waramay
saameynta uu ku yeelanayo xanuunka sii fidaya faraha ka baxay shaqaale maaragtay nidaamka adeega caafimaad ee wadamada yurub khaasatan wadanka britain waa mid aan la soo koobi karin tusaale ahaan waxaa dhacaysa in hay-adda caafimaadka wadankan qaabilsanida NHS aanay awoodin in ay chance u hesho oo ay daweyso matalan xanuunadii sida matalan dadkii dawooyinka kansarka qaadan jiray xaaladihii matalan dadkii qalliinka iyaguna loo qorsheeyey iyo dadka xanuunada chronica qaba sida wadna xanuunka macaanka iyo waxyaabaha lamidka waxaa kaloo dhacaysa inuu maaragtay lacagtii iyo kharajkii loogu talagalay inuu lagu socodsiiyo caafimaadku aanu ku filaanin oo wada xaaladan faraha ka baxday ay iyaduna keento in maaragtay resourcekii uu yaraado
cusbitaaladan ay buuxdhaafiyeen dadka uu soo ridanaya xanuunka COVID-19 ayaa waxa ay saameyn ku yaratay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka marka la eego maskaxiyan iyada oo dhakhaatiir badan iyo kalkaalisooyinba ay sheegeen in cilmi nafsiyan aanay iminka caadi ahayn waa kan mar kale dr maxamed
waxaa kaloo jirta saameyn aad iyo aad u daran oo uu ku yeelanayo dadka adeega caafimaadka bixinaya siiba khaasatan dhakhaatiirta iyo neerska ee safka hore kaga jira iyagu dadkan xaaladoodu maaragtay faraha kasi xaaladoodu aadka iyo aadka u daran tahay ee ku jira maaragtay xaalad nafka dhowre ICU-ga lagu hayo taas waxay keenaysaa midlan oo kale shaqaalihii inay markay xanuunkii faraha ka baxo inay habeen iyo maalinba shaqeeyaan ama saacado dheeraada shaqeeyaan
dhaqaalaha caalamka oo isku xidhan gaar ahaana yurub ayuu xanuunku sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay iyadoo xarumo badan oo laga ganacsado albaabada loo laabay cabdiraxmaan sheekh cusmaan waxa uu bartay dhaqaalaha saameynta COVID-19 uu ku yeeshay dhaqaalaha yurub ayuu iiga waramay
inkastoo oo guud ahaan aada u saameeyay dhaqaalaha wadamada yurub ee cudurkan koronahu laakiin wadamada qaar ayaa aada saameyntiisa ugu sii weynay sida wadanka talyaaniga iyo spain inkastoo labada wadan ay ka faa'iideen yaboohii amba lacagta ugu badan ay bixinayeen midowda yurub si ay uga hortagaan wadamada xubnaha ka ah midowgaas burburka dhaqaale ee laga yaabo inuu ka yimaado cudurkan koronaha inkastoo lacagahaas ay bixiyeen midowga yurub ay yihiin lacago laga rabo horumar dhaqaale oo degdeg ah iyo shaqaabuur lagana yaabo dowladaha qaar inaanay ku guuleysan inay u adeegsadaan sababaha loogu talagalay
dalka Belgiumka oo ay dadweynihiisu aanay badnayn milyankii qof 1725 qof ayaa xanuunka u dhintay cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london
diyaaraddii sabtidii dhacday ee laga lahaa dalka Indonesia ayaa burburkeedii iyo dadkii saarnaa meydadkoodii qaarkood laga helay badda waqooyiga galbeed ee caasimadda Jakarta. Warbixintan waxaa Australia ka soo diray wariyaha VOA Ibrahim Cumar Baafo.
subaxnimadii axaddii ayaa booliiska jakaarta sheegay inay heleen qaybo ka mid ah burburkii diyaaradda iyo dad googo'ay jirkooda, waxaana laga helay badda waqooyi galbeed ee caasimadda dalka Indoneesiya. Wasiirka gaadiidka Indoneesiya ayaa sheegay in diyaaradda Sriwijaya Air tirsigeeda duulimaadkana uu ahaa 182 ay lumisay xiriirkii abaarihii 2:04 xilliga waqtiga dalkaasi, iyadoo ay u jihaysnayd magaalada Bantianak ee jasiiradda Borneo. Waxaana saarnaa 62 qof oo ay ku jireen shaqaalaha diyaaradda. Daqiiqado kadib un markii ay hawada gashay, gaartayna jooga dhererkiisu uu yahay 10,000 feet ama 3,000 meter ayaa qadka laga waayay. Daba magaalada Jakarta waxaa ku nool Soomaali badan oo isugu jira ganacsato, arday iyo qaxootiba. Waxaan qadka telefoonka kula xiriiray wariye Maxamed Cali Deeha oo degan Jakarta, waxaana aan weydiiyey qaabka loo helay diyaaradda raadkeeda.
Ibraahim, dawladdu waxay soo saartay warbixin yaro kooban. Horta waxaa la helay qabcado ama qayb ka mid ah diyaaraddii burburkii diyaaradda oo badda ku dhacday galbeedka Kalimantan, iyo dad googo'ay sida luug oo kale, iyo dharkoodii ayaa la helay. Dadka qaar waa la helay meydadkoodii, qaarna weli lama hayo oo ciidamada badda ayaa ku jira baaritaankii weli wada. Waxaana la helay sanduuqii madoobaa ee diyaaradda, balse waxay sheegeen in diyaaraddani markay ka kacday airportka Sekorna Hata 4 gudahood ay ku burburtay ayay sheegeen. Dhammaan dadkii diyaaraddaasi saaraa oo 10 kor u dhaafayay iyo shaqaalihii diyaaradda ayaa iyaguna halkaa ku naf waayay oo aan wax rajaa laga lahayn.
Maadaama la helay sanduuqii madooba ee ay ku keydsanayeen macluumaadka diyaaraddu, waxa aan weydiiyey Maxamed maxaa sababay shilka diyaaraddani.
Ibraahim, sida uu sheegay wasiirka gaadiidka Indoneesiya, shilkan diyaaradda waxaa sababay buu yiri hawada xumayd iyo roobab mahiigaan oo da'ayay 48 saacadood u dambeysay. Balse waxaa xusid mudan sida wasiirku sheegay, diyaaraddan wax cillada maysan lahayn lagumana ogeyn. Diyaaraddanina may ahayn diyaarad duuq ah u gabowday, waxayba jirtay 26 sannadood, wayna fiicday diyaaraddan sida wasiirku ka dhawaajiyey mar uu wareysi siiniyey telefishinada waddanka.
Diyaaradahan waa diyaarado ka dhex shaqeeya waddanka gudihiisa, ma ahan diyaarado caalami ah oo u duula waddamo kale. Sidaa daraaddeed, Soomaalida degan dalka Indoneesiya qaarkood waa ay raacaan diyaaradahan. Maxamed ayaan weydiiyey bal waxaanu ka fahamsannahay Soomaalida halkaasi degan sida ay u isticmaalaan diyaaradahan yaryar.
Ibraahim, Soomaali badan oo qaxooti iyo arday iyo ganacsato gobollada ku kala nool way jiraan. Tusaale ahaan, qaxootiyadu dhowr gobol bay joogaan. Kuwa gobollada jooga caasimada way yimaadaan, kuwa caasimada joogaana dalxiis iyo vacation iyo booqasho waxay ku aadaan kuwa gobollada jooga. Ardaydu sidaas oo kale fasaxyada yimaadaan, waxayna raacaan diyaaraddan Lion Air, badanaa Lion Air bay raacaan oo ahayd diyaaraddii 2018 bishii Oktoobar 188 qof ay ku dhinteen, ayay badanaa aad u raacaan ilaa haddana raacaan. Balse diyaaraddan may raacin dhammaan dadkii saaraa, waxay ahaayeen Indoneesiyaan kan dalka u dhashay, dhammaantoodna way dhinteen.
Muddo 2 sano gudahood ayay shirkadda Boeing ee samaysa diyaaradahu, waxa ay lumisay 2 diyaaradood oo ay samaysay shirkaddaasi, kuwaas oo ku burburay badda dalka Indoneesiya. Dadkii saarnaana dhammaantood ay ku laadeen. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhinacii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii nin halkiisa soo maray iyo codka Axmed Cali Kidaal.
Dad har geysa soo maray, ha
guud ahaan dhegaystayaal, idaacaddaydii subaxnimo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo iyo
arimis.
This is VOA News. Via remote, I'm Marissa Melton. U.S. Senate Democratic Leader Chuck Schumer warned on Sunday about the threat of violence at the January 20th inauguration of President-elect Joe Biden, especially in the aftermath of last week's storming of the U.S. Capitol by thousands of supporters of President Donald Trump. Schumer, who is soon to be the Senate Majority Leader, said he spoke with FBI Director Christopher Wray on Saturday to urge him to pursue those who took part in breaking into the Capitol building and to guard against further attacks. Washington Mayor Muriel Bowser has sent a letter dated January 9th to Acting Homeland Security Chief Chad Wolf, asking to extend a national security designation currently surrounding the inauguration from the usual 3 days to a 2-week period starting Monday and extending to January 24th. The mayor says she wants federal authorities to reject requests for public gathering permits in the district throughout that period. Indonesian aviation authorities said Sunday they had located the two black boxes from the Sriwijaya Air passenger plane that crashed shortly after takeoff from Jakarta on Saturday. Speaking to reporters, the head of Indonesia's Transport Safety Agency said that divers hope to retrieve the black boxes soon. The devices contain recordings of cockpit voice and flight data that could help officials understand why the Boeing 737-500 with 62 people on board crashed into the Java Sea. An official with Indonesia's National Search and Rescue Agency confirmed earlier that wreckage had been found from the passenger plane. You can keep up on this story and all those that we're covering at our website, voanews.com. This is VOA News. North Korea's state media reports leader Kim Jong-un was given a new title, General Secretary of the Ruling Workers' Party, a post held by his late father and grandfather. It's largely seen as a symbolic appointment because Kim has already been the top party leader, but it is apparently aimed at bolstering his authority as Kim grapples with growing economic challenges at home. The Korean Central News Agency said Monday the party's ongoing Congress, the first in its kind in 5 years, announced Kim's new title on Sunday during its 6-day session. Kazakhstan's authoritarian ruling party swept to victory in an opposition-free parliamentary election on Sunday. An exit poll by government-sanctioned pollster Public Opinion gave the Nur Otan party nearly 72% of the votes and showed two other pro-government parties crossing the 7% vote threshold. Exit polls are tightly controlled in Kazakhstan. It's an ex-Soviet country that has never held an election that Western vote monitors have deemed free or fair. President Kasym-Jomart Tokayev has pledged gradual political reforms since being placed into the top post by former leader Nursultan Nazarbayev, who ended nearly 3 decades as head of state in early 2019. So far, however, those promises of reform have not resulted in concrete action. Nationalist politician Sadir Japarov won a landslide victory on Sunday in Kyrgyzstan's snap presidential election, which was triggered by the collapse of the previous government. Preliminary results indicate Japarov has won almost 80% of the vote in the Central Asian nation, which is closely allied with Russia. The results were cited by Kyrgyzstan's Central Election Commission. More than 80% of voters also supported a proposal to reform the constitution to give the president greater powers compared to parliament, according to the Election Commission. Until last October, Japarov was in jail for kidnapping a provincial governor as part of a political protest, but his supporters released him from jail and propelled him to the prime minister's office and then to the presidency. Japarov has repeatedly pledged to maintain a close relationship with former Soviet overlord Moscow. And in a highly unusual move, American diplomats have drafted two cables condemning President Donald Trump's incitement of the deadly assault on the Capitol and calling for administration officials to support invoking the 25th Amendment, which would allow removing him from office. Via remote, I'm Marissa Melton. From Washington, you're listening to VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Mbate in Washington. Today is Monday, January 11th, and here are some of the stories we are covering. East African community observers call for peaceful elections in Uganda.
I ask to everyone for me to encourage people and all stakeholders and all politicians to participate.
The UN Human Rights Commission expresses concern about human rights violations ahead of Uganda's election. Lawyers for a detained Zimbabwe journalist are going to court today to demand his unconditional release. Anti-narcotic officers in Gambia seized over 2 tons of cocaine, and Malawi's president is troubled by the surge in coronavirus cases in his country.
The speed at which the virus has been spreading since Christmas is very disturbing. 66 new infections were confirmed between Christmas Day and Boxing Day, which is putting too much pressure on our health system and health workers.
And a high school for pregnant teenagers and mothers in Kenya. Those stories plus Samson O'Malley Sports are coming up on Daybreak Africa. Only 2 days left before Uganda's January 14 presidential and parliamentary elections, former Burundian President Domitien Ndayizeye is urging Ugandans to have peaceful elections. Ndayizeye, who is leading the East Africa Community Observers Mission, says Ugandans should turn out in big numbers to choose their leaders. Reporter Mugumi Davis Rakarinji has more from Kampala.
While launching a team of election observers from the East African community on Sunday, former Burundi President Domitien Ndayizeye asked Ugandans to conduct peaceful elections and vote for candidates of their choice without intimidation.
I ask to everyone for me to encourage people and all stakeholders and all politicians to participate to the vote. And to all politicians, if you don't win today, you can win tomorrow. If not in 5 years, it can be in 10 years.
Also addressing reporters over the weekend, General J.J. Odongo, Uganda Internal Affairs Minister, said members of the Ugandan Police and Uganda People's Defense Forces, UPDF, have all it takes to ensure tranquility during and after the elections. Odongo said the police and the army are mandated by law to ensure they protect both people and property.
I want us to remember that the elections have not come upon us just like that. It's like when you're having Christmas, you know at the end of the year there will be another Christmas. Similarly, we have been aware that we are going to have these elections this time. Therefore, police and all other security agencies have been preparing and building capacity to ensure that we shall have peaceful elections and peace after election.
Adolf Mwesige, Uganda Minister of Defense, said, without providing evidence, that security organs have intelligence reports that some members of the opposition are planning to cause havoc during and after the elections. He called on Ugandans to reject such politicians.
My appeal is that let us stay calm. Ugandans will pronounce themselves. The security sector, all the security organs of the state are ready and very ready to make sure that the rights of all Ugandans in this campaign period and during and after the election are secure.
Uganda Police Chief Martin Okoth Ochola sparked controversy when he said security officers will not stop harassing reporters.
It is not that we are targeting the media, no. We are trying to protect your lives.
We are telling you there is a danger there. For we were insisting you must go where there is a danger. Yes, we shall beat you for your own sake. To help you understand that you don't go there. Yes, we shall use reasonable force to ensure that you don't go where there is a risk.
The opposition have been complaining about an even playing field during the campaign. The authorities have arrested opposition candidates and their supporters in the name of enforcing coronavirus measures. Some journalists covering the campaigns of opposition candidates have been tear-gassed, beaten, and sometimes thrown in prison. But Police Chief Otola says the police have no reason to apologize. For VOA News, I am Mugume, Davis Rwakarinjini, Kampala, Uganda.
In Zimbabwe, lawyers for prominent journalist Hopewell Chingono are going to court today, Monday, to argue for his immediate release from a maximum security prison where he is being detained following his arrest on Friday. He tweeted that police beat a child to death while enforcing COVID-19 lockdown measures. As Columbus Mavunga reports from Harare, media monitoring groups fear Chingono's arrest, his third in 6 months, may be part of efforts by President Emmerson Mnangagwa government to stifle freedom of expression on social media.
Journalist Hopewell Chingono arrived Saturday at the Harare Magistrate Court in full personal protective equipment, PPE, complaining about his continued persecution.
Because we tell them the truth, we comment about their corruption, they look for frivolous charges to throw at me. But as a journalist, I'm covered by the law.
He was to sit for close to 4 hours as prosecutors looked for PPE to wear before proceeding with his case. Chingono says he has been in contact with two people who have since tested positive for coronavirus. Harrison Nkomo of Zimbabwe Lawyers for Human Rights told the reporters that his client, Chingono, will be acquitted of the latest charge of peddling falsehoods.
We are challenging placement of Opo on the remand. The basis of our challenge is that they are proceeding in respect of a piece of legislation which was. I don't want to delve much into my argument.
In 2014, Zimbabwe's Constitutional Court removed from the country's statutes the criminalization of the publication of false statements undermining public confidence in the uniformed forces. Tabani Moyo leads the Media Institute of Southern Africa in Zimbabwe. He says this third arrest of Chingono is intended to intimidate citizens and journalists in Zimbabwe.
This immediate case points to a clear case of trying to effect chilling effects on the media. How do you come to a conclusion that Hopewell has violated any law of the country for providing an opinion on a video clip that has thousands of people communicating on it? Why are you arriving at Hopewell, a journalist for that matter? So it is an assault on media. Secondly, it's meant to send chilling effect not only to the media but to the users of the online spaces. So this is a dangerous trend which we are seeing.
Monica Mchangwa, Zimbabwe's information minister, said Saturday she would only comment on the matter after the courts have disposed of the case. Meanwhile, Chingono is scheduled back in court Monday when his lawyer is expected to challenge the law under which he was charged Thursday. Chingono was free on bail since last year for two charges when he was picked up for the latest charge. In July 2020, Chingono was arrested for advocating on social media anti-government protests being organized by activists. Then he was arrested in November for obstruction of justice and demeaning the country's national prosecution authority. Chingono denies both charges. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
You're listening to Daybreak Africa on The Voice of America. I'm James Mbate in Washington. Today is Monday, January 11th. Malawian President Lazarus Chakwera says he is saddened by statistics showing a recent spike in coronavirus infections in the country. Chakwera announced in a Sunday radio address that he was starting a 21-day fast to seek divine intervention into the pandemic that is on the rise again. Health experts say the situation needs more than prayers. Lamek Masina reports.
Malawi has recently seen a surge in coronavirus cases.
Since Thursday, the country has been confirming more cases than ever recorded. For example, on Saturday, Malawi recorded 381 cases with 12 deaths, the largest figure in a single day since it recorded its first three cases on April 2. Chakwera noted the surge is largely because many people, including him, had ignored preventive measures.
Many of us relaxed our vigilance against the virus, and now we're paying the price. We're paying the price because many of us are back to the old ways of not wearing masks. Many of us are back to the old ways of not maintaining our distance from others. Many of us are back to the old ways of not washing our hands regularly. When I say many of us, I'm including myself.
President Chakwera has on several occasions been criticized for ignoring prevention measures during meetings. In October, Chakwera faced public criticism for not wearing a face covering when he met with his Tanzanian counterpart, John Magufuli, during a scheduled three-day official visit to Tanzania. This month, Chakwera was also criticized after he was seen without face coverings and shaking hands with American singer Madonna at his state residence in the capital, Lilongwe. Madonna has four adopted children from Malawi and co-founded a charity there. But in his Sunday radio address, Chakwera said it's now time for everyone in the country to return to following preventive measures.
The speed at which the virus has been spreading since Christmas is very disturbing. 66 new infections were confirmed between Christmas Day and Boxing Day. And in the fortnight that has passed since, over 1,500 new infections have been confirmed, which is an average of over 120 new infections every day, which is putting too much pressure on our health system and health workers. This cannot be allowed to continue.
Chakwera said he has directed the Ministries of Homeland Security and Health to scale up the enforcement of COVID-19 guidelines with immediate effect. COVID-19 is the disease caused by the coronavirus. President Chakwera, also former head of the Malawi Assemblies of God Church, said he has personally joined his church in a program of a 21-day fast and prayers for God's intervention into the pandemic. Maziko Matemba heads Malawi's Health and Rights Education Program. He says the prayers would only help bring deep reflection on the impact of COVID-19, but the solution is to put measures in place to stop surging cases, especially at the community level. Ministry of Health statistics show that more than 60% of confirmed cases are through local transmission.
The focus was more to do with case management, but now what has happened now, we need to give resources to our frontline community health workers, which can also be supported by the community organization or civil society structures or community volunteers who are willing to support so that they can manage issues of gatherings. They can also manage other issues which can happen at community level.
Matemba says the government should also ensure that the returnees escaping economic problems in South Africa are quarantined and tested before they are allowed to go to their respective communities. The Minister of Health says about 500 people who returned from South Africa Saturday are being kept at an isolation center in Blantyre for COVID-19 tests. Lamek Masina for VOA News, Blantyre.
Anti-narcotic officers have seized over 2 tons of cocaine found in a shipment that came from South America. Reporter Pandere Umbai has been following the story and reports from Raleigh, North Carolina, to USA.
In what appeared to be the largest cocaine seizure ever recorded in West Africa, Gambian anti-narcotic officers said the drug seizure was made during a joint security operation. Over 2 tons of cocaine was found concealed in a container shipment from South America and was destined for the Gambia. Usman Sediba is the spokesperson for the National Drug Law Enforcement Agency.
So after this discovery, on Monday, the 4th of January, 2020, a physical search was conducted on the container, but was found to be containing what was only deemed to be salt. Search continued as investigation into the matter continued, resulting in the discovery of 118 bags containing of cocaine in one of the containers that was numbered SEUDU 7531754.
Speaking at a news conference over the weekend, Sediba said efforts are underway to get to the bottom of the drug cache.
Initial findings into the matter suggest that the container belongs to one Banta Keita, who holds a French passport with the number 17CE91360. According to his passport biodata, that is a biographical data, he's said to be born on the 3rd January 1984. He's a resident of Fajara M section.
At least one person has been arrested, while the main suspect is said to be on the run.
Sheriff, who was their local contact person, is presently in custody helping the officers with the investigation while the manhunt for Mr. Banta Keita continues.
This is not the first time that the Gambia has recorded such a drug bust. Back in June of 2010, about 2 tons of cocaine was seized in the village of Bonto. The Director General of Gambia Spy Agency, Usman Sow, in a recent testimony before the Truth Commission, said some of his colleagues were involved in drug trafficking during Jammeh's rule.
Do you know a person called Mosquito?
Yes, Lord Council.
What is his full name?
Mosquito is Lamin, I think.
Lamin Ture?
Yes, Lamin Ture.
Where did he work?
Lamin Ture worked before at the NIA and then at the drug squad. And he was laid off.
Why?
Well, according to information, he was involved in suspicious drug activities.
Dudu Ja is the spokesman for the APRC party. Ja is concerned about the government's slow pace of tackling drug cases.
What is most worrying, the progress of such cases, that is action taken by government, seems to be something people keep lingering about. What step has government taken? We're always asking.
Ja also says seized drugs should be destroyed to avoid its recirculation into the market.
I believe the end result is not the National Drug Law Enforcement Agency alone. Government has a stake. That is warehouses where these drugs are being kept. How does it end up? Are they being destroyed? Is it smuggled again? You know, that should be the responsibility of the government of the day to see to it that whatever is confiscated has to be destroyed. And stiffer and stronger measures must be taken to not to allow drugs to be peddled in this country.
The leader of the United Democratic Party, Usainu Dabo, has called for a swift investigation into the matter. Analysts warn that the Gambia is at the risk of becoming a drug transit point. Just a few weeks ago, more than 500 kilograms of Moroccan hashish was seized from drug traffickers. For VOA Daybreak Africa, this is Pandering by reporting from Raleigh, North Carolina.
Kenya has set up a high school for pregnant teenagers and lactating or breastfeeding teens to ensure that girls who get pregnant while still in school will finish their studies. This comes at a time when Kenya has recorded a high number of teen pregnancies since schools were closed March last year. As Marie Ojiambo reports from Milwaukee, USA, the school, which is set to commence classes today, Monday, has a daycare to take care of teen mothers' children while their mothers study.
In developing countries, at least 20,000 girls under the age of 18 give birth every day. This is according to the United Nations Fund for Population Activities that says most of the girls' lives change radically as part of them end their education and job diminish as the girl becomes more vulnerable to poverty. Elizabeth Wanjiru, founder of the Serene Haven Rescue Center, the only teen mother's high school in Kenya, said that she embraced the idea to have teenage mothers to go to school and achieve their dreams.
I have been a teen mom, so I have walked the journey. I know how it is. So originally, I started a rest center, you know, a safe house for teenage moms. Then I realized it can't reach many girls because they are the only accommodate girls who are young and pregnant and alone. They have no one else to turn to. They don't have parents. So I realized this girl will miss out on classes because she has a small baby and nobody to look after the baby. So that's why I thought about the school. And inside the school, we still run a daycare. A girl goes to class, then in the evening, she comes and picks her baby, goes back with her baby to the dormitory.
Around the world, teenage pregnancy robs girls of their childhood, their education, and futures. Most of these pregnancies tend to be the result of having few choices in life. in Kenya. Between March and July 2020, the survey conducted by Kenya Health Information System said that at least 152,000 Kenyan teenage girls became pregnant, a 40% increase in the country's monthly average. Wanjiru said the teachers hired to help the teen mothers achieve their dreams are to be considerate of the girl's situation.
Once in a while, there's a counselor who will be coming to school to talk to the teachers, because they have to understand that this is not your usual student. They have to be careful with these girls. Even the examples they give in class, they have to be really, really careful with them. They also have to understand that these girls are mothers. These are girls who have been through a lot of issues in their lives. Some of them have been through rejection. Some of them have been through heartbreaks and a lot of heartaches. Some of them have been insulted by people out there. So basically, we are the only source of hope. So if these teachers break them, then it should be the end of them.
According to the UN agency, leaving school jeopardizes girls' future economic prospects and excludes the girls from the opportunities in life. Wanjiru, however, says the school is set to begin its classes today, Monday, as most of the girls reported to school over the weekend.
If the numbers increase, and I know they will, the school where we are leasing has got a lot of land, so we can expand from there. That's one way. Way number two, we can expand in a different school or in a different county. So far, so good. We've been able to admit our first two students today. I'm really excited about that. And so we should be starting classes on Monday, because most parents have confirmed they'll bring their girls then.
In Kenya, very few teenage mothers get the opportunity to go back to school because of stigma, even after the government has given them opportunity to study after childbirth. And this school might be a good cause for many, since they share same experience. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Milwaukee, USA.
It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale, Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good morning to you too, James. We begin the sports with the Confederation of African Football organized African Nations Championships. Host nation Cameroon has agreed to let football fans attend matches ahead of the forthcoming sixth edition of the African Nations Championships, otherwise known as CHAN. The three-week tournament will take place from January 16th to February 7th, after it was rescheduled from April 4th to the 25th last year due to the outbreak of the coronavirus pandemic. The announcement comes a week after the Confederation of African Football authorized the presence of fans in stadium for competitions. Staying with CAF, the schedule for the 2020-2021 CAF Champions League has been announced. The group stages will kick off on the weekend of February 12th to the 13th, with the group matches completed on April 9th to the 10th. The top two teams in each group advance to the quarterfinals. AS Vita Club of DR Congo, Al Ahly of Egypt, Al Merrikh of Sudan, Simba of Tanzania are all in Group A, while Group B will have the likes of Chabab Belouizdad of Algeria, TP Mazembe of DR Congo, Mamelodi Sundowns of South Africa, and Al Hilal of Sudan. In Group C, Petro Atletico of Angola, Horoya of Guinea, Wydad Casablanca of Morocco, Kaizer Chiefs of South Africa will battle for the two top spots from the group. And in Group D, Mouloudia Algia of Algeria, Zamalek of Egypt, Tinugwet of Senegal, Osporans of Tunisia will fight for the quarterfinal slots. Staying with football news, South Africa striker Percy Tau is back at English Premier League side Brighton and Hove Albion after a series of loans, and is now raring to go in the Premier League. Brighton's Percy Tau joins a number of South African footballers who have piled their trade in the UK. The 26-year-old trained with his Premier League side for the first time this past weekend and seems poised for a debut soon.
We normally don't have so many of our players playing in England. We used to in the past, but then at the moment we don't have much. It's also giving them pride to see me with Brighton.
Away from football news to badminton, where 63 players featured in the Badminton Nairobi Open, which began on Sunday at the Ski Union Sports Club in Nairobi. The championship is a build-up to the upcoming Olympic qualifying rounds that will be held in Uganda, Kenya and South Africa. Peter Muchiri is chair Badminton Kenya.
For us, actually, it's a race against time. because we have two players who are actually on course to qualify for Olympics, and we have two international tournaments coming up in Feb and March. So for us, it's a race against time to prepare a team.
And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, January 11th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Reiki Stryak, as well as sports editor Samson Omale, along with all of our engineers, I'm James Butte in Washington, wishing you a great week.